sauti Kenyan boy
Bazenga
trendybeats.com.
Yeah yeah yeah. No 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 no.
Yeah. Nataka tuchome kimoja ni kupe ghetto love. Mama, kwangu uwe namba moja, amini utafurahi. Mama, nataka tuchome kimoja ni kupe ghetto love. Mama, kwangu uwe namba moja, amini utafurahi. Mama, mimi nataka leo kupe love. Mimi nataka leo pia wewe unipe love. Mama, mimi nataka leo kupe love. Mimi nataka leo pia wewe unipe love. Mama, mimi nataka leo kupe love. Mimi nataka leo pia wewe unipe love. Mama, mimi nataka leo kupe love. Mimi nataka leo pia wewe unipe love.
Yo, vile wewe unimaliza sijui kama una clue. Ever since last time you kuwaza tu. Come through my boo. Una vibe ya udu. Una class aina wengi wewe unibamba tu. Koko single tuneza mingle lad you giggle. You ready for some action kama vya Steven Seagal. Juvile na punawo wa license illegal. Your body jejo kismail pia ni dimple. Kuna kitu naona kwako special. With you neza seto la wengine bado level. I reckon we chicheki kwa kiyo pia unati. Kwani jajaki kuumba ili kuwa sangapi. When you over 18 tusiudhi wazazi. Juki kuja misbehaving mina kwanga jia list. Kisses for breakfast na touching ni tender. Ndafanyo tapepea kama lad in jia mkeka. Later we can link up, uneza va off shoulder. Pake lete shida, you can bring it to the owner. Ndaki light, ndo sifiken kiwa sober. Ndaki uka vegetarian, vile josha tosha mboga. You know waki pitril, ka unajua mini nani. I'm into you for real, if I'm lying, then I'm dying. Bazengo shani bamba, hadi na bonga kilami. Ukifika kwa mlango, ring the bell, ni kondani.
Nataka tuchome kimoja, ni kupe ghetto love. Mama, kwangu uwe namba moja, amini utafurahi. Mama, nataka tuchome kimoja ni kupe ghetto love. Mama, kwangu uwe namba moja, amini utafurahi. Mama, mimi nataka leo kupe love. Mimi nataka leo pia wewe unipe love. Mama, mimi nataka leo kupe love. Mimi nataka leo pia wewe unipe love. Mama, mimi nataka leo kupe love. Mimi nataka leo pia wewe unipe love. Mama, mimi nataka leo kupe love. Mimi nataka leo pia wewe unipe love. Mama,
no filter ukipita bado atavunja vichwa. Jaber dendili at kama jua ya saa 6. Ka utakuwa wangu ndo ndajua niko na kismat. Na hizi ganji zangu wewe ukitaka utamaliza. Your wishes my command. Ka una dai niache FIFA. PS5 ni nini mimi nitaitupa ndani ya pipa. I swear wife new ndo motive ya ballad. Bounce po juu yangu na usipoteze balance. Romance kwangu ni mimi na wewe tukiwa wawili. Tukibadilisha na DNA bila any. Uko under arrest, fadela shaku kaf. Tom Ford on your neck, unanukia na si bluff. T-Clan president na deserve first lady. Drip wa sheria na sijai work navy. Na kucheki ukinicheki ni najichonyanya lazy. Sexiness galua, teasing me and acting crazy. Lingerie kwa dim lights, asho bani misi mind. Sweet wine na cloud 9, imagine ziki coincide. When is a jitaras, mini cancer mami. Alphabetically uneza seti dinda ni api. Ukinisi ujue why we were destined to be. Girl, I love the way you put it on me. After foreplay, kabla mini proceed. Si ati na choche, utateko, utati.
Nataka tuchome kimoja, ni kupe ghetto love. Mama, wangu uwe namba moja, amini utafurahi. Mama,
nataka tuchome kimoja, ni kupe ghetto love. Mama, wangu uwe namba moja, amini utafurahi. Mama, mimi nataka leo kupe love. Mimi nataka leo pia wewe unipe love. Mama, mimi nataka leo kupe love. Mimi nataka leo pia wewe unipe love. Mama, mimi nataka leo kupe love. Mimi nataka leo pia wewe unipe love. Mama, mimi nataka leo kupe love. Mimi nataka leo pia wewe unipe love. Mama,
Mavo on the
More music on trendybeats.com.